Amawubo 41 verse 1. Ubusisiwe onakekela ohluphekayo. UJehova uyakumsindisa osukwini olubi. Verse 2. UJehova uyakumlondoloza amphilise. Uyakubusiswa emhlabeni, awuyikunikela entandweni yezitha zakhe. Verse 3. UJehova uyakumphasa ecansini egula. Wena uyakuguqula ukhukho lwakhe ekuguleni kwakhe. Verse 4. Mina ngithi, Jehova, ngihawukele uphulukise umphefumulo wami ngokuba ngonile kuwe. Verse 5. Izitha zami zikhuluma okubi ngami zithi, uzakufa nini, igama lakhe lichitheke na. Verse 6. Nalapho kuzo zongibona, ukhuluma amanga, inhliziyo yakhe izibuthela ukonakala, abesephuma akhulume ngakho. Verse 7. Bonke abangizondayo banyezelana ngami, bangisongozela ukubi bathi. Verse 8. Into embi namathela kuye olele phansi kasaye kululama. Verse 9. Yebo, nomhlobo wami bengimethemba, obedla isinkwa sami ungiphamisela isithende sakhe. Verse 10. Kepha wona Jehova ngawukele ungilulamise ukuze ngibaphindisele. Verse 11. Ngalokho ngiyazi ukuthi uyangithanda, ngokuba isitha sami asihalalisi phezu kwami. Verse 12. Mina uyangimisa ebuqothweni bami, uyangibeka phambi kobuso bakho kuze kube phakade. Verse 13. Makabonge uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli kusukela phakade kuze kube phakade. Amen. Amen.